oluyire nkukubya abadde jjalibu gweddamu ekikolo ogenda kundaba olingiriza ki obuwala obwajjula kakica mwami olabye n'obwensi okutalikkomo eno nvuga mmotoka olingiza bakazi onoonya okuntobeza ebifunvu leka gwe ne nvaamu nkomera wano tafuluuka maaniina toyina mpisa yanaakutambuza ebigere ntuuke bulungi babaana b'emmamba toluzanyisa bw'obanga owulira oyo yabakazi ne bulijjo ndekayo n'enkuggulira okusinga londeereesa nga nonnumya nga weeraga obwami bw'olina entobo obwo obuleege bw'ozimbya n'obuwanika butwalira ebali abawala abootunuulira yeeke waagula mmotoka ng'atunaalaba gyenatukwanira n'embwa olw'omulugube kati nno genda n'oyenda w'onoomalira onoosanga emmotoka yonjiza essiri giddira era ndayira genda mweyagale ne baganzibo banteesa obwavu bw'empisa ayogera ayogere sikigaane zino songa za munju nnyomba na mwami waziyingirira tomanyira omusajja omwenze ennyaako z'omutima ne bw'aba n'ensimbi seegazaanya nfunda n'omwava alomba n'ennusu nga naye nkimanyi nti abawange leero bakyala bannange twajjirwa ssimu zongedde abaami obwamalaaya singa madde n'obuyinza obuziremesa olwaleero zibadde zikomaawo nomobayiro y'omwami ejjudde bakazi lwaki basajja bannobbode bakkubira bizinesi zannabakiiza okola naabo ng'oli malaaya nnyo taata luusi z'olina n'ekintu ky'ompunyira kyesiyogere ng'omusajja omwenza ntama bwange nakugambye genda n'oyendawo n'omalira onoosanga emmotoka yonjiriza essiri giddira era ndayira genda mweyagale ne baganzibo
mukazi oba ali kuki senga jjonda abano ninsiweera kuba kino kyetuliko si bufumbo nnyabo luno tuli ku lutalo nga bajasi mukyalo nkubya n'oluyinga ojoga obusungu bunzita nfe ekiruyi amateeka agatufuga aga mmotoka gewandisa osimama oluusi okumanya gyetugenda ne gyetuvamba ndabayo ne sayidi ne sayidi mbantunula obwo obupande bw'olaba obw'embaati mu mateeka ga turafiki mba mbusoma wali mabega wootabukidde olw'omuwala akapande akabaddewo kannyamba ni mu maaso gye tulaga wazibu nnyo batulabula obutadduka olw'ente nga tolaokubaga oyimanya ennyo obuzira ndowooza ofuna n'essanyu bw'entomera oba oyagala nkuvuga ng'ebikusanyusa ojja ogula ekkuba oba osobola ndyoke ntuule bulungi ng'omugogo kalawo k'emagamaga oba oyomba kati lengera kyetukoze ab'emabega twapaakinze mu kkuba otubalwisa wulira eŋŋombe bw'ozifuusa eŋŋombe tebamanyi ntebyamaka binkuuba kansooke mbaviireyo mbasibye nnyo wabula maama luusi oswaza nnyabo
kyekikusisa ebbali w'ekkubo kirabika era otegesa epulaani kyemmanyi ky'onoonya oyagala onkube kalegeeza weepanka etaata luusi mwatufuganga luliitu abafulula museveni atuwadde ennyo eddembe taata ogeza n'okubako oba ompita mmere ŋŋenda kusibya taata luusi oyinza otya okwegaana eky'omukazi omuntu gwenkutta olubona ntyo ndowooza bannanga entunuza ndali akapande n'omuwala abintabudde kale nsaba onsonyiwe ebweni mu ssiru kusibyeko seba akapande k'ente ate ge weegaanye enkyera ze lwatu oyo omuwala omwagala taata luusi ye n'ekikunsibako ate sikiraba onoonya okumpereba ebirwadde kanzireyo ewaka nsibe n'emigugu kuleke owasa akapande k'ente omusajja akujooga n'ateetonda asemba nzira ye waffe ndi kuluta lo sinfungu kanguleko wasaka pande kente.
Nechitiba chama kwa chivurunga Songa bagaludemu batugamba Kesonga zama kwa sinyangu Zagara ne mutesanga mwiniwaka Siku kumba mkubonga bagwagwa Katitaba wawo gana goyumba Naba mtojina doko kungana Songa nange kwa kubye nyizenyo Omusajja pakunkane nyakutuga Atene songa jolike kutawanya Mchala wandi badoje sonyiwa Wewawo chinsiba kwa mwimwana Na inga zawe manye sengeja Wabula otesa nyuka nyobu mkubira Kiteke teti mama ruso njagara Kakati njagara kutange chintu Mburi rechi kutuare nyomoyo
Zatata wabana njagara simu Ataka dono siku nsiba kuloka
Mwekuwa yange jendine no mame bambi Nzene kuloka loru vanyuma
Kale giro jimbe nsime buongerwa Kusoni ya mazima tata rusi Tugendo vuke mmodoka tupena wano Mivuta konza vya kapande kende sinsonga
Banji nyaba tamanyi chintumaga Abatanzi maimarusi wali omurogo Chokumutondere simwa na finza Chinda zeba siri muru jingo Sanga fabate gero lujegere Obugonfu baro kwe kubero kukuma Oyo mukaza ya garanza mutengera Orumu ya sabi nyonyo bozanya Zemba deno nyachimu kukanya Nyakumuli mbira waka komoyo Simwa jipe bulunji mutende Obufu mbobu kumenyo umbira Ababa kazo barabanga bategera Na yobongo bumanyo beo goma Chofango mnyigira ngorekamu Yivakola tubamara bie kanya Separo itanga kwa jengolera Evitu yange viri mwenye mbukaso Katimba sabamu nzikiri zimba tukeko Omularu wange chema nyeri ayomba
Era suno mbate mkubo Ondese mmodo kukola cheno Sima nyero suma mateka kakubo Ochete kerezo upande kwente
Bade ngeze mkatare gula nyama Wabule bade mbi narongo Katugende tujirumbe chibuye Haba yote batere nyokutunda kapa